Ekwensu kwuru si n'oge adịrị m mma. Jesus kpọrọ ha la, shut up your mouth. Onye iro kwuru si n'oge adịrị m mma. Jesus kpọrọ ha la, shut up your mouth. Onye ahụ gbapụtara m ngeto ya, agaghị m arapụ ya. Halleluya. Onye ahụ gbapụtara m ngeto ya, agaghị m arapụ ya.
Jesus, I'm holding on.
Nadimo kachasi elile ni mua Onye we mo kachasi elile Buleya el Buleya el Jehova kachasi elile elu Ademani me ma kachasi madulile Papa mo kachasi elile we elu Onye na vyozo kachasi elile Shepas, biko kele nadi, onye mere gima ni mua Onye lika kele nadi yo, okito wa mama kele shigi yo Brode puka toro nadi mama, onye nyere gindo mua Uche simi kris kele nadi, onye sigi gaba oi kwa denge mole Ebe mo we John kekele na dio Onye sima one we mo Jio makacha si madulile Nyene me male onye dikaya Jio makacha si madulile elu Dimane me ma wo